danse qui dog. On s'en danse qui dog. Le danse qui dog. On a danse qui dog.
Jingo mando hi. Ya kukamata na, ya kukamata ile TBT. Twazi chana chana, twazi chana cha. Bondi mwagika kama mchele. Oh yeah yeah yeah. Watu wote wanaruka kama mshale. Oh yeah. Kama mlenda, kiuno laini laini tena. Kama chiba, hey, hey, ah. Zizi mata, tuitanyi kuonana. Tuliza, tuliza boli, tuliza. Kama mashetani pandisha, pandisha mori, pandisha. Nimekuja na ubani tuende ha. Watapata tabu sana. Tena watanyanya hey. Vya kuta funa tamumunya. Ngoma naisameyo.
Hey, sasa binua, 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 chekecha, binua, 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 chekecha, binua, sasa chekecha, 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 binua, chekecha, 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 binua, chekecha.
Washa chele wache, beza oo, beza che, au watweza tapunje, beza oo, beza che, oo ya, noma sana. Si tumebadikiwa na maulano tatukana. Na tunachanja njia wataungama. Matunda yameshaiva, mwanga umewaka kwa kiza. Wanangunye mnaonaje, umetubamba ile mbaya. Nesa nesa, deka deka, ruka ruka, ngoma ikikukuliza. Tutuliza, tulizi, tulizana. Zizi mata, tuitanyi kuonana. Tuliza, tuliza boli, tuliza. Kama mashetani pandisha, pandisha mori, pandisha. Nimekuja na ubani tuende ha. Watapata tabu sana. Tena watanyanya hey. Vya kuta funa utamumunya. Ngoma naisameyo.
Hey, sasa binua, 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 chekecha, binua, 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 chekecha, binua, sasa chekecha, 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 binua, chekecha, chekecha, chekecha. Wacheni yamepanda, Tyson ikang'atwa na Evander. Anataka kuivua na kanga. Eti alete michezo ya wanga.